Dope Boys for Pele.
Come on.
Ha, this is a remix.
Fashion and music.
Passport.
Master.
O. B.
Chamasa.
Boys.
Mafo afero se tule bako.
Let's come on.
Naruba na bae mefi patilong. Mama mwona kati uka pasa. Kabeka chakutani mwafu wangu na mafura minako. Mafo afero yonse tule balomba. Wati michila yonse tule bakonga. Kaba mwona kati uka pasa. Kabeka chakutani wangu wangu na mafura minako.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Na chindi tofu me tofura minako.
Yesterday, Nadineka never pokate. Yes, I did a polam and tolo me can she be. Aleti bene chite valencha fana sekele feno kumweva ayo masaka.
Bafwa fero se tule bakonka. Gafyalu bana bae mefi patilonga. Kaba mwona kati uka pasa. Kabeka chakutani wafu wangu na bafura minako.
Bafwa fero se tule balomba. Wati michila yon se tule bakonka.
Kaba mwona kati uka pasa. Kabeka chakutani wangu wangu na bafura minako.
ZambianTunes.com.
Your eyes box, dope boys, don't swag.
They want to push. Drop things.
Holly Dollar.
Yeah.
Holly Silafon.
Don't teach.
Tumbo Center.
Stay pure.
Bash Moon.
Aye.
Yeah, Kikazara Mukonga Furniture. DJ Dinosaur.